City Rock.
Oh, man like you is what every man wants. You have a good body, na ya kufote, takuwa bute, kati otute wekan, osisite, na bali na manyo, na ye, na manichali na usi. Takuwa ude, yani chisote na ye, sacha fool, na manichali na, yes.
Enemy, enemy, enemy.
He's such a